mita wa bahasha gamjita disco nara. Hey, ine rasha. Hey, ine rasha. Makame zina sita. Nulize tare kumina sita. Kimula Colombia blandi. Badesti na puga. Na bizo mkali. Sheponda. Sarasina moja. Agizi MC ya panongea. Lambiane, baba jasi. Ochu, maukoto.
Kokobo, magic finger baby.
Bizo zame supplier. Supplier.
We, bizo vina anda
Njilu sipime mwana kusi unaona. We watu alari mwana kusi unaona. Salasina moja mwana kusi unaona. Watoto mbagala wana kusi unaona. Bichi I'm cause you want quitch Give me gonna want a bitch I'm cause you want quitch Mabaria Makimuga natafuta
Hela
Zixa natafuta
Hela
Baba Amida natafuta
Hela
Baba Kawa natisaka
Hela
Osasila Deke natafuta
Hela
Baba Wanaisha natisaka
Hela
Natopide natafuta
Hela
Nastalone natisaka
Hela
Baba Beka natafuta
Hela
Nabado natisaka
Hela
Wanatafta hela Wanatafta hela Usela paka senu nasema jewe msela Wanatafta hela Wanatafta hela Makame paka senu nasema jewe msela Wanatafta hela Wanatafta hela Wepaka senu nasema jewe msela Wanatafta hela Wanatafta hela Wepaka senu nasema jewe msela Wanatafta hela Wanatafta hela Wepaka senu nasema jewe msela Wau wanatafta hela Wanatafta hela Wepaka senu nasema jewe msela Watoto wa kigamboni wanakusi mnaona Wanakuwa ilala nyamani si mnaona Paka kinotoni wanakusi mnaona Watoto chanika wanakusi mnaona Lodi utaenda chaka kurinyu Wela utapili takutana kipunyu Lodi utaenda chaka kurinyu Wela utapili takutana kipunyu Lodi utaenda chaka kurinyu Weso zafika nyosha mkono nyu Nyosha mkono nyu Mama nyu We mabibo nyu Tena nyu We tandale nyu Mama nyu We mwana nyamara nyu Weka nyu Tena nyu Weka nyu Watoto wakimara nyu Weka nyu Watoto wambezi nyu Weka nyu Wanakuwa tabaka nyu Weka nyu Watoto wambande nyu Weka nyu Mwana kusketo nyu Weka nyu Tena nyu Mama nyu Batwa 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 nyu Mama nyu Weka nyu Tena nyu Chaduri kitako nyu Weka nyu Mama nyu Tena
Kulu mama blue
Maduka tunayo na domana vitambi tunatoka Manigela sibdori Salasina moja kiutu zimorbe na tano ote mjini Tupo paka mbili shina saba tutoi Efumbili na salasini ndo mwisho wa dunia Mandase mtumbani Mjomba kakere Filimina funga 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 Iligoma la kijacha
Chotu uke
Kokobo na DMC
Chotu uke
Chomu wane kokobo
Chotu uke
Anafunga anju ya stage
Chotu uke
Kokobo na duda duda
Chotu uke
Kasha pandisha mizuka
Chotu uke
Mauni wote wanaruka
Chotu uke
Tembe na chao kucha
Chotu uke
Wanakuwa keko
Chotu uke
Wanakuwa tolori
Chotu uke
Wanakuwa keko machukwa
Chotu uke
Wauni wote wanaruka
Chotu uke
Kichonga na wasa michi Dambo sisi wate kuchi Wanakuwa na wasa michi Maputo si wate kuchi Watoto maputo wanakusi mnaona We watu halali wanakusi unaona Wanakuwa wasiamu jamani si mnaona Wesu unaona Majukumu wanakusi mnaona Wanakulubati wanakusi mnaona Sasina moja Watoto wa Morogoro Ifakala Watoto wa Gongs Watoto wa Morogoro Chapa Jegoniza Panya Waiti Watoto wa Mbea Watoto wa Tanga Watoto wa Mtwara
already.
West side it bakola,
apa bakola tu.
Sarafina moja we,
ndomba senga.
Watoto maputo,
chwala chwala chwala. Labani wazoni mtoni Paraguay.
Sarafina moja madase mtumbadi.
Faza kakele funga funga flimino. Usodoki panya, panya.
BM Lekon.
Download kupitia bizazamesupply.com.